mukufirwa obulamu olusi bukutabula okwera ikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume tugume ye awangudde era natuwa natuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe gwe guli guli ogwakulukuta ku musaalaba egologoosa abange gutuwanguza
tuwangula wa musaayi
wa Yesu
omulomusi
Sai kwa Yesu abange gukununula tuwangula
tuwangula
sai
kwa Yesu
amabanja tuno
wangula
okufa
tegule mwate
oh tegule mwate Oh,